Chiringiro jikuru kandi chizera. Chiringiro ni chizanje ndajikunda. Chiringiro jikuru kandi chizera. Bahu mwizerwa kugeza gufa. Zerwa kujeza gufa Nenjeza guha Ikambayu bujingo Nuti nimi jie kukugora Nihamwe hanam nawe Kujeza isi iranjie Chiringiro jikuru kandi chizera Chiringiro ni chizanje ndajikunda Chiringiro jikuru kandi chizera Bahu mwizerwa kugeza gufa Intambara yawe inakomeye Nutinyeza guha imbaraga zukeneye Nutinyimijie kukugora Nihamwe hano nawe Kujeza isi iranjie Chiringiro jikuru kandi chizera Chiringiro ni chizanje ndajikunda Chiringiro jikuru kandi chizera Bahu mwizerwa kugeza gufa Amaterasu aradutegereje ubu kubitwa nukwa burumwe Ubwo kudasangira no kubabazwa biradutegereje kubera ijambo rye tubabizerwa azadukiza tubabizerwa n'ibyagahe gatoya tubabizerwa azadukiza tubabizerwa n'ibyagahe gatoya Mubabizerwa azabakiza Mubabizerwa n'ibyagahe gatoya